Sabalheri ndugu mkulima, natumai mazao yako, mifugo wako na juhudi zako shambani zinaendelea kushuhudia mafanikio. Karibu tena katika awamu uipendayo ya Nyanja za Kilimo, ambapo tunalenga kukuongezea maarifa, kukufunza mbinu bora na kukupa suluhisho za kisasa ili kuendelea kuimarisha kilimo chako. Valia magwanda yako ya kazi na uchukue vifaa vyako pasi na kusahau kalamu na daftari. Twende shambani. Mimi ni John Waishua. Siku ya leo tutaangazia kilimo cha ufugaji wa sungura. Na kwa sababu ndio awamu yetu ya kwanza kabisa, tutaanza kwa kujua jinsi mkulima mgeni anaweza kuanzisha kilimo cha aina hii, aina za sungura ambao wanapatikana humu nchini, pamoja na mambo ya msingi ambayo yanahitajika katika ukulima huu.
Mimi napata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi kinachanya, na kipato cha taifa kitaongezeka sana.
Kando kabisa na aina nyingine za ukulima wa kuwafuga wanyama tulizoangazia katika makala haya hapo awali, ukulima wa kuwafuga sungura unahitaji mapangilio maalum kabla ya kuanza. Kwanza ni sharti kuweka bayana sababu za kuanzisha ukulima huu, kwani ni mojawapo ya aina ya ukulima ambayo mmoja anaweza kuanzisha kama shughuli pendwa au hobi, na pia shughuli za kilimo biashara. Bwana Gerard Nkere ni mmoja wa wakulima wanaofuga sungura katika kaunti ya Narok, ambaye atatusaidia kuelewa kilimo hiki cha sungura. Bwana Nkere ni kijana anayeendeleza masomo yake ya uzamili katika chuo kikuu, ila aliamua kuanza kilimo hiki kama njia ya kujipatia kipato.
Kwa majina anaitwa Gerard Nkere. Mimi mkazi wa hapa Narok. Shamba iko Silanga. Sio, haijaanza kitambo sana ukulima wa sungura. Nilianza around April last year. So nimefanya sungura. Nilikuwa nimeanza samaki zikakufa. Nikasema acha nijaribu kuku, nikaona haziendi mbio. Nikaweka sungura. So, ndinani keep busy.
Katika kuanzisha ufugaji wa kilimo cha sungura, ni mambo yepi ya muhimu mtu anafaa kuangazia? La kwanza na la muhimu na ambalo ndio kubwa zaidi ni aina ya sungura unaowafuga na pia idadi yake. Katika taifa la Kenya kuna aina tofauti za sungura. Kuna wale wanaofugwa kwa ajili ya nyama kutokana na ukubwa wao, wengine kwa ajili ya manyoya, pia wale wanaofugwa sana kama wanyama pendwa. Bwana Peter Waiganjo, mwenyekiti wa shirika la Rabbit Breeders Association of Kenya, shirika lililo na zaidi ya wanachama 2000 wanaofuga sungura, anasema kwamba kuna aina tano kuu ya sungura ambao wanafugwa humu nchini.
We have about 6 breeds. We have the California, we have the New Zealand, we have the Chinchilla, we have the French Europe, we have the Dutch. And we have the, well, Angora is not very common because sometimes it's kept as an ornamental because it doesn't grow very big.
So zangu ni kuna New Zealand na California, California White. Alafu those two breeds, these are the giant one, ni kuna English Dutch na Silver Mutant.
Katika kuanzisha kilimo cha kufuga sungura, mkulima anaweza kuanza kilimo hiki kwa idadi ndogo au idadi kubwa, kulingana na uwezo wake. Kutokana na uwezo wa sungura kujifungua kwa kati ya siku 28 na siku 35, idadi ya sungura inaweza kuongezeka kwa haraka.
Nilianza na 7. Nilinunua 7 from a friend in Nairobi. Zikakuja, so from hiyo April, zikakuja zikiwa young, zikiwa around 4-5 months. From August zikaanza kuzaana. So zikazaana August, zikifuatana August, September, October na November. Then December za tukazipea zipumzike. So hiyo duration zika increase, zikakuwa zote ni 35. Then nikarudi nikanunua two giant breeds from a farm in Narok, inaitwa Esibe.
Rabbits, you can start with a small number and then build up your stock. You can also, if you have if you are capable, you can also start with a big number. All that we assure the people is that there is market for every farmer, small and big. So just like business like any other, if you supply 10 rabbits, you'll be paid for 10. If you supply 50, you'll be
Katika chakura zangu, niliweza kugundua kwamba ni sharti mkulima awe na ujuzi wa kutosha kabla ya kuchukua hatua ya kuingia katika kilimo cha kuwafuga sungura. Bila maarifa ya kutosha, huenda ukapata ugumu kufanikiwa. Hii ndio mojawapo ya sababu kuu za shirika kama vile Rabbit Breeders Association of Kenya kutoa mafunzo haya kwa wakulima wengi nchini kabla ya kuingia kwenye kilimo hiki.
We do about three things. We give training. In that training, we instruct people on how to construct hatches. In the training, we also do practicals like slaughtering and eating, the variation. We do also show them the kind of the breed that we slaughter, give them a certificate, and then we have the market.
So kitu yenye unahitaji ni ujiulize kama ni unaweka kama ya hobby yako wewe mwenyewe ama ni ya biashara. So kama ni ya biashara, lazima ukuwe na business plan. Ndio ujue na, at the end of the day, kinyi itakuwa imerudisha kwa ile pesa yenye umeinvest. Unajua kama biashara, lazima unakuwa na business plan. So mimi nilianza na business plan ya nilifanya kwanza research actually. Unafanya research kwanza, you get information on the types of rabbits in utaweka, na pia sasa ndio uweze ku develop the business plan. Then after business plan, you also need a good structure. Good structure ya kuziweka. So yoyote itakuwa detailed kwa hiyo business plan. Utajua the amount of money that you'll have to start, you'll have to run the business and to maintain the business money.
Sungura kwa kawaida ni wanyama wanaopenda mazingira safi. Na hivyo basi ujuzi wa kuwatengenezea sungura makazi na pia kudumisha usafi ni jambo ambalo sharti liweze kuangaziwa na kila anayejitosa kwenye ukulima huu.
Sungura once umeziwekea chakula, unaenda shughuli zako, then the cages venye umeziunda, the waste in a drop. So aita nini, cleaning ni maybe in the morning and in the evening kama ni nyingi. If you have a good cage system, ku clean inakuwa rahisi. A good cage system yenye the waste inapita chini, inaanguka chini, venye haita cause any discomfort kwa sungura. If the waste inatoka, ni ku clean tu wherever hiyo nini uko na place na hold you the waste.
What do you consider before setting up a cage?
So you have to consider your resources, the space, the resources uko nazo, the space of the land. Na so kama land ni yako, you can build something permanent. Then at the end of the day pia unajua kama biashara, you want to reduce the expenses. So you can use the cheapest thing ni utapata bora, lakini ya kukaa muda mrefu. Kwa saa kama for example mimi nimetumia, kuna nini, wire mesh na kuna chicken mesh na post. So ukijenga na hizo na mabati, of course. So ukijenga na hizo, at least iko long lasting. I'm Gerald and my farm inaitwa Hebron Deal. Tuko pale kwa TikTok na major in farming kwa rabbit. Kama uko na haja ya kukula nyama ya sungura ambayo ni tamu sana, namba yangu ni 0707-3555-42. So nyama tunakuchinjia sungura, tunakuchinjia na tunakuletea pale popote huko. Though kwa kama tunakufanyia delivery ni at a cost.
Ndugu mkulima, ufugaji wa sungura ni ukulima uliompana sana. Hivyo kuna mengi ya kujifunza kwa kila anayetaka kuingia. Siku ya leo hata hivyo, kutokana na makataa ya muda, wacha tutie kikomo kwenye awamu hii ya Nyanja za Kilimo. Ahadi yangu ni kwamba juma lijalo, muda kama huu, nitakueleza zaidi kuhusiana na lishe wanayohitaji sungura na changamoto kuu zinazowakabili wafugaji wa sungura. Pia tutaangazia jinsi kilimo hiki kinawafaidi wakulima waliokumbatia matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii. Hadi juma lijalo tutakapokutana kwa shughuli sawia kama hizi, endelea kukaza kamba shambani, nami nielekee zangu nyanjani kukutafutia ujuzi zaidi wa kuboresha kilimo chako. Mimi ni John Waishu.